mokgatlo wa Democratic Alliance ka hare ho nketwana o ngongorehile haholo ka lebaka la hore di-director ntse di soka di appointuwa. Director ya Corporate Services e qetetse mosebetsing ka December 2022, ha ya Community Services e qetetse ka February 2023. E sa le ba tsamaya ho kgethwa di-acting director tseo poso tsa bona di fedileng ka April, mme ho tloha ka nako eo fitlhela hona jwale ha hona letho le etsahalang, mme service delivery e ameile haholo. Ho sebisiko ha di-director tse ho entse hore le dikopano tsa Section 79 tse makhanselara a shebang hore mosebetsi wa masepala o tswela pele di se ke tsa dula, mme kopano tsena di felletse lemong se fetileng, ha ho so be le kopano selemong sena. Director ya Technical Services kontraka ha yena e fedile ka June 2023, ha ya motsamaisi wa ditjhelete e leng CFO yena a lelekuwe ka taelo e tswang ho MEC wa Cooperative Governance and Traditional Affairs mona Freistata. Boemo boo ba ditaba bo etsa hore phano ya ditshebeletso e amehe haholo hampe ka hare ho masepala wa rona, mme mokgatlo wa DA o tla etsa bojohle ba ona ho etsa bonnete ba hore phano ya ditshebeletso e ntse e tswela pele setjhabeng. Re ipiletsa ho municipal manager ho potlakisa process eo ya ho kgetha batho bao, mme re tla etsa bonnete ba hore ka hare ho council re lo recommenda di-candidate kapo bona batho ba e leng hore ba na le bokgoni ba ho etsa mosebetsi, eseng batho ba ikamanyang le mokgatlo ofe kapa ofe ya dipolotiki kapo karolwana e itseng ya mokgatlo wa dipolotiki.